uniamini, 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 hey.
Amini, 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 usiamini na kupenda nyako. Amini, 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 usiamini na kupenda jeberi na yaye. Amini, 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 usiamini na kupenda nyako.
I'll never let you go. I'm gonna love today, tomorrow, every day, forever, hey.
Aminu siyamini na kupenda, aminu siyamini, aminu siyamini na kupenda nyako. Akheri jaberina, utaka mkana, na kutata mbasna. Akheri jaberina, utaka mkana, na kutata mbasna.
Siamini na kupenda, aminu siamini, aminu siamini na kupenda nyako. Aminu siamini na kupenda, aminu siamini, na kutata aminu siamini. Akheri aminu siamini,
kera miniko, mpoka nenoka. Kama yu wacheza inega ya ye.
Najua unazani heti si yes nika kupenda, na tumaini langu mimi ni wewe. Mawazo yangu yote yapo kwako. Ukinitupa utanielekeza kuzimu.
Siamini na kupenda, aminu siamini, aminu siamini na kupenda nyako.